KFAI FM, Minneapolis, St. Paul. Online and archived at KFAI.org. The community's true voice.
gun kiss and hug minangubi kiss and hug minangubi kiss and hug akagara kosiyaru mutogara kiss na yade kinamuli kiranta kinamuli kiranta
bashaniin kun yaaddu jibba malee gargar baadu maal bashaniin na yaaddu jibba malee gargar baadu maal na yaaddu.
Yole, Iole bade aniko.
Iole.
Iole nagranjirto.
Iole.
Iole tiole koti ojena.
Iole. Iole koti ojena.
Iole. Iole gava filati,
iole,
iole navi tamore,
iole,
iole lava di kati,
iole,
iole yovi dudite,
iole,
iole siyo wareza,
iole,
iole lava senati,
iole,
iole zamaziyoko,
iole,
iole yagariyoko,
iole,
iole zamaziyoko,
iole.
Iole, tiole, koti ojen.
Iole, tiole, koti ojen.
Iole, tiole, koti ojen.
Iole, tiole, koti ojen.
Iole, iole, koti ojen.
Iole, iole, koti ojen.
Support for KFAI comes from the Cedar Cultural Center, presenting The Altons and These Sinceres, Tuesday, October 28th. The Altons bring their Latin-flavored soul-y sound to the Cedar with their new album, Heartache and Room 14. Then, East L.A. R&B soul group These Sinceres take the stage with their latest release, Sincerely Yours. Opening the show are 60s surf, doo-wop, and rock band, The McCharmleys. More information about The Altons and These Sinceres at The Cedar is available at thecedar.org.
Programming on KFAI is sponsored by Community Action Partnership of Ramsey and Washington Counties Energy Assistance Program. The Energy Assistance Program helps low-income households pay a portion of their energy bills. You only need 1 month of income verification and a copy of your energy bill when you submit your application. Please make sure you have this documentation as it will help expedite your application processing. In addition to energy assistance, we also offer referrals to our CAPRW Home Weatherization Program. Ramsey and Washington County residents may call 651-645-6470 or visit the website at caprw.org for more information and to apply online.
Programming on KFAI is supported by Quit Partner. Quitting smoking or vaping is easier said than done. Quit Partner offers Minnesotans no-cost resources to quit nicotine, including patches, gum and lozenges, coaching, and digital support. More at quitpartnermn.com.
Hayya kamjirtu da gefatota Kenya harra si dufne jarra harra kan kabanne dufne e-commerce da e-commerce mali da e-commerce kamtijal kabdu kanarratti kani mariachu da dema jirwe kai e-commerce durandurse e-commerce malakata erga maria nemboda gara e-commerce ra gara e-commerce committee jalkabda kanning kanini tidemna ga kana kesati wani yo dendame wante nisnite argesisu injera kani kesati yu akam go tani bantu akam ti hojjatu kanjarukana Bayinanika Sarati Rati Maria Najare Yada Wantakana Kani Kopesu Yaldefi Okini Kopesun Kani Kopesinefi Wani Kwanto Kotoko Wani Nukunamu Fija Chuni Namoni Gafi Tokotokonu Yesu Kamiti Wankana Ratel Herman Najaru Yero toko toko mo racconto kotoko numu de chajra nuti yero amma kana tittino je chajra garu racconto kotoko numu de chajra fakenya namoni nuti bekne yo kini mo bakam bekne ti nuga facciati kani sanjarani wan gara gara e-commerce da je churani nu ga fatu isani sam kanasi wa chini rakkan ne jarra je churani ega sorry ega wanto koni senit ye sa jarin ture computer avra ratti wani fayada mu fi computer ri na eyamu hendan de nye sala isenit tarkisi sani hojjan na jarin ture ega na ifa mana go tu male sala kanko screen ra senit tarkisi sani funduratti tari yo fet in jarate ga gafin bai ina nu fi hinde visna wantakana namoonni gaafii qabdanii bilbilaa namoonni gaafii garagaraa qabdanii gaafii yoo qabaatanii bilbilli keenya 6 12 41 duwwaa 980 egaa kuni simbirtuu miidiyaadha. Simbirtuu miidiyaa KFAI wajjiniin ta'uun kan qopheessudha. KFAI 90.3 kuni FM-dha, FM Minnesota jiruudha, 90.3 FM. Minneapolis kan argamudha, simbirtuu wajjiniin ta'uudhani. Sagantaa kana qopheessina egaayi sanbata sa'aatii 5 jalqabe hanga sa'a 6 yeroo hundumaa jirra. Kanaan amma gara jalqabneetti deemna. E-commerce jechuun mataa isaatiin maaliidha? E-commerce wantoota biraarraa maaliin adda ta'a? E-commerce gabaabumatti e-commerce gaafa jennu commerce yookiin immoo daldala interneetii jechuudha. Karaa interneetii daldala gaggeeffamu jechuudha. Asirratti namoonni baay'een waan nu gaafatan tokkotu jira. Yeroo ammaa kanatti e-commerce yookiin interneetii wajjin wal qabate namoonni baay'een gaafii bitcoinii fa'a gaafatu, cryptocurrency, bitcoinii maali waan akkasii sana gaafatu. Nuti waan akkasii encourage goonu, waan akkasii keessa sin gallu, waan akkasii bitaasi siniin hin jennu. Duraan dursee wanti bitaa isiniin hin jennee fi waan akkasii kana of eeggadhaa kan isiniin hin jennu e-commerce haa ta'u daldalli kamiyyuu daftee guyyaa 3 guyyaa 4 guyyaa 7 tokko ji'a tokkotti duroomta kan jedhu soba. Kanaafi warra akkasii isiniin jedhan ofirraa ari'a. Ji'a tokkotti yookiin 7 tokkotti yookiin guyyaa guyyaadhaan 1,000 argattaa, dolaara 200 argattaa, 1,000 argattaa, 1,500 argattaa. Just that's false. Akkamitti akka isin dhiibanii gara waan akkasitti isin galchan warra godhaniidha. Asis biyya Ameerikaa kana keessa hin jira, Itoophiyaa keessas hin jira, dhageenye jirra. Namoonni baay'een qarshii isaanii nyaatamaa jiru, dhagaa jirra. Asitti baay'eedha kan dhagaamaa jiru. Namoonni baay'een e-commerce dhaidanii kana jiranii isaan jiranii kana daldalii bitcoinii bitii maalii cryptocurrency bitii hin gurgurtaa hin daldaltaa maalidha. Inni guddaan rakkoon bitcoinii or whatever coinii jedhaman dogecoin cryptocurrency. Currency walumaa galatti kan gubbaa jiru egaa cryptocurrencyidha. Rakkoon cryptocurrencyin waan real good wanta jedhamu hin jiru. Real good gaafa jennu fakkeenya maallaqni mataa isaan qarshiin isa waraqaan nuti baannee deemnu kuni reallydha. Even though real values qabaachuu baatu reallydha. Real value jechuun qabatamaan fakkeenyaa fi qarshii miliyoona tokko dolaara miliyoona tokko qabaannee otoo gammoojjii keessa jiraanne namni jiraachuu baate waan tokko nuun godhu. Namni gammoojjii keessatti immoo haa jennu gammoojjii booranaa keessatti namni dolaara hin beeku taananii dolaara miliyoona qabaanne dolaara miliyoona kanaa sii kennaa. Beela'een jira waan tokkoon qabu daabboo tokko yookiin aannan wayii naa kenne yoo jedhani dolaara kee miliyoona anuun beeku maal fayyada inni jedhani namni daabboo namaa kennuu ni danda'u jechuun dolar uma matasan dolar ga baye kan baye be kam karshini kani fudata margatu yo hunde ratti wali gale ondi bare yo ondi be keda kana garu yo cryptocurrency laltanetani karshini ga printi ta eti fisicali da kesi ke sagora churende su banki ke sarattani ga udende su mali jettu wanti cryptocurrency jaramu kuni computer ke sa kofa wanta jeru la kofsa wanta branjer rakofsa tari kan dugain jeru ya chun kan ne ojjatani takawal ba ta kagadi bua ta kaingur kurta ta kamal jetta kuma stock market kana esa ke sa te la kofsa manta batu la kofsa si dabalu la kofsa in resa la kofsa in dabala mali jara boderra ga yo lucky nagai jete wan kumarin kuni o kin tergan tabatu kuni nagai ga fajete iste gara karshi tijitira te karshi fizikali furachuni dandesata inni guddan garu tokko wan gemi ta efi gemi da namni hinnisu lamma fa namni bayeni serga galen boda erga da ken boda yo ise malgota yo acheke sa o kin furate obade ya enyu koet enyu kabatta enyu argita wabinke malin mallaka banki gafa kenyu banki amannete banki suni jira mallakni ko homanta marif yo rakko waille umame banki sananan gafa da jennet lamma fa motumani si banki cha karshe gasi la fakai jareniti kaninni ojjisis warra kanagaru kallensa rawarra jaranida ofisi nisani yu warran bekam neda leaderi nenyu akata him bekamu lamma fa unde chala amma akuma dunyati yu motumman heddun sodata jiru malif motumman fiscal policy kan ordo kani fiscal policy kan murtes motumman uma mata satin tokko kan nuti barban nefi motumman jiracho kan kabo fi fiscal policy kan akatwa tu fi chun timma karshi kan wajj wal kabate kana fi karshi ne ro barbach setti mattansu ye ro barbach setti mo karshi economike sa sa sabu wana kasi kana akoja tu fi e san kuni namte nikoso natashi makasa exactly novne in namni kuni gijal kaba ume oedani namichi kuni namni akas jada mu physically namni beka munjeru namichi tokko aspaye garu australia da namni suni ana jerega gafa wanka na kanjal kabnef 2008 economic crisis one to refi economic crisis ikana decentralized gochura mallak yokin mo sochi deldela iba motumma jala basu da fi jedet sana jachun it is anti government of any country kambiya kamiyochun kana mo motumondi tole jarani fudatani mali fi mirge saniti deme publici miduni saino lu malif namoni greedy wantani fi namoni greedy kuni mallak hanga barbadani samani walti kabani furatani badu yokeni mo dimma gara gara terra olchu kana fi america ke sattes toko bilena furtami sadi same kanini kabame la mafa delta li gara gara illegal wantata seran ala dragging gara gara kaniti nojatamu kaniti uyaki via la farranger hundi kaniti nojatamu kana fi featuring cryptocurrency natti mullatu so cryptocurrency ra ofegani sininjera imma cryptocurrency kanumanjera sarana la sanitimbu sanisnutimbu nuti dimmi kenyara guai e-commerce ti akumani sininjere e-commerce ni internet ratti kurkurama internet ratti kurkuru dandes internet ratta kamti kurkurta mal ratti kurkuru dandes platformin internet ra ittin kurkuran mali rain isan kanan isiniti ma advantage fi disadvantage sa isani wajjini nisini kayechu e-commerce gurgudda jedaman addunyaratti isan kanada e-commerce ni gurgudda jedhaman duraan dursa Amazon baay'ee guddaadha. Waggaatti egaa bara darbe qofa revenuun isaa yookiin galiin isaa biliyoona 637. Actually revenue irratti Walmartitu caala. Walmartin bara darbe naannoo biliyoona 680 yookiin 81 waan akkasiiti kan inni argate. Garuu Walmartin kana kan inni argate erga e-commerce jijjiirame kana dura e-commerce hin turre fiizikaaliidhuma ture. Taane Alibaabaadha. Alibaabaan biliyoona 130 ol kan inni hojjate. JD.com kan jedhamu chaayinaatti kan hundaa'edha. Dhaabbanni kunis kan chaayinaati. Baay'ee guddachaa jira. Baay'inaan chaayinaa keessatti kan hojjechaa jiru JD.com kuni. Taane Shopify'ni dhaabbata kanaadati. Garuu Ameerikaa keessatti baay'ee beekama. Shopify'nis haalan hojjechaa jira. Naannoo biliyoona 8.8 hojjateera. eBay'ni dhaabbata Ameerikaati. Naannoo biliyoona 10 kan inni hojjate. Kana keessa kamitu gaariidha akkamitti hojjannaa irratti kan jettanii gaafii garagaraa warri dhiyeessitan jirtu. Gaafii yoo qabaatan ammas 6 2 3 4 9 dhiyeessaa isiniin jenna. Egaa isaan kanarratti keessattuyyuu warri dubartii ijoolleen shamarranii biyya Arabaa jirtan biyya garagaraa jirtan kana quba qabaadha. Warri biyya keessa jirtanis kana quba qabaadha. Warri biyya alaa jirtanis quba qabaadha. Warri biyya Arabaas jirtan warri biyya keessa jirtanis biyya alaa jirtanis pilaatformiiwwan kanarratti gurguruu ni dandeessu. Kanaafi shamarran biyya Arabaa jirtanii qarshii biyyatti ergee nyaatamee badee maalii mana naa ijaaraa maal keessattuyyuu shamarran baay'een gara biyyaatti qarshii erganii qarshii lafaa seeran alaa kanaa qonnaan bulaarraa faa bitanii manni isaanii jalaa diigame baay'een jeeqamanii jiru. Naa baay'een isaanii kasaaraa hin jirre keessa galanii jiru. Baay'ee gaddina wanta akkasii ta'uun isaatii fi seera qabeessa gochuu otoo danda'anu jalaa diiguun sirriin turre. Hundumaafiyyuu kan isin baasu akka kootti waan e-commerce kana hojjechuudha. Maaliif wanti kun biyya kamittiyyuu teessanii hojjechuu ni dandeessu? Biyya Arabaa teessanii hojjechuu dandeessu? Biyya keessa teessanii hojjechuu dandeessu? Eessayyuu teessanii hojjechuu dandeessu? So maali irratti hojjanna? Akkamitti hojjanna kan jedhu? Duraan dursee Amaazoon irratti hojjechuu dandeessu? Amaazoon Itoophiyaas taatanii Amaazoon irratti gurguruu ni dandeessu? Biyya Arabaas taatanii Amaazoon irratti gurguruu ni dandeessu? Amaazoon irratti Global Seller kan jedhu akkaawuntii banattu. Global Sellerin biyya Arabaa, Yuunaayitid Arab Emireetii fi Saawudi Arabiyaa warra jirtanii independently banuu qabdu jechuun akkaawuntii addaati kan banamu akka seera Amaazoonitti independentiidha. Kanaaf independent kan ta'e kan isin bantanii jechuudha. Amaazoon irratti Amaazoon seelarii ta'uudha fi biyya alaa Ameerikaas haa ta'u Itoophiyaas haa ta'u eessattiyyuu prime membarii ta'uu qabdu. Prime member jechuun ji'atti dolaara 40 moo maal hin kafalchiisa. Dolaara 40 hin kafalchiisa. Achiin booda dolaara 40 sana kaffaltaniit seelar akkaawuntii banattu. Yoo biyya alaa jiraattanii yookiin Itoophiyaa jiraattanii akkaawuntiin biraa isin hin barbaachisu. Callistanii seelar akkaawuntii banattu. Seelar akkaawuntii bantanii seelar akkaawuntii sanaan galtu. Erga achirraa galtaniin booda biizinasii keessan maal dhuunfanis gurguruu dandeessu. Inni gaariin garuu waanuma kamirratti yoo hojjedha isa egaa biizinasii akkamitti jalqabdu kana duras barsiisne irraa deebinee fuundurattis hin barsiisna. Loogoo mataa keessanii qabaachuu qabdu. Maqaa mataa keessanii qabaachuu qabdu. Biraandii mataa keessanii qabaachuu qabdu. Isaan kun biraandii keessanii sanaa hojjettu. Isa keessaa wanti achirratti beeksistan yokin wanti acharat gurgurtani Amazon rat fakenyaf wan hunduma gurguru dandes wanta hunduma wanti Amazon ratin gurguramne wan murasa wan jer hunduma ojet acharat gurguru ni dandes ama inni toko gamne yota tani Amazon rafutani Amazon rat gurguru ni dandes merga kesansun fakenya fi namota baye kanangorsu t-shirti design gochu t-shirti design gotani Amazon ratti Amazon custom injera Amazon custom injera Amazon customized t-shirt tani achin boda customized design got fakenya maka kesan yokin maka nama tokko kin maka jala tamu tokko Trump je chudendes Obama je chudendes yo barbaden kan barbaden sura sani erra kesani achin boda Amazon achumarra Amazon marra case for Amazon marrate design gotani achumarra copy got one parameter screenshot got chudendes screenshot gotani achin boda Amazon salary rakhe so Amazon salary ragafa kesani Amazon salary ra namni hina jajata namni yo ajajate December dufa ajajate is email kesani terfa senisi Amazon seller account kesani ra lalu kab guyaguyan check ko chukaftu asette wana ni senitemo Amazon a disadvantage ni sa customer in meshato ko ajajate guyala makesat ergu fika guyala makesat kana jachuni garin Amazon kaninni filatu malinni warra gurgurani amma dor kayujira Amazon t-shirti gurgurtu otae t-shirti san Amazon irra yubittani t-shirti kudana jajjani yokin Alibaba rabitu dandesu gati rakasane chirattar gattu Alibaba rattis Amazon gati Amazon ikadin argattu bayinan gati Amazon chamara garu Chain, Alibaba, AliExpress, kani China kuni jiru. Isanza nara ajajani achimboda isinirufa manakesa mbaka jartaniti isinirufa. Yokini mo manakesa niti yu ngesina. Akadufu ngorina waribiya araba jartani madami kesa nifo jartu. Kanaf me isininufuta direct Alibaba ra Amazon Fulfillment Center kan jara mujer. Biya Araba biya baye jara. Dubai jara, Saudi Arabia jara, Mali jara. Achit tergitu sin. T-shirti atau wantota gara gara achit tergitu. Achimboda achita a achita ait yonamni ajajate Amazon achumam fure erka. Karshi ni sinigal. Karshi fakenyaf t-shirti toko Alibaba ra dolara shanini obittani. Dollar isa dollar shanin bitan san Amazon era dollar kuna shano ken digda man kesu achimboda dollar digda man yo kesani dollar digda mati ingurgura namni na jaja namni yo ajaje jere achimboda Amazon malgora dollar lama kan Amazoni ogurgura me percenti lama echu da inisuni lama fa handling daf yo ken once and one handle sigor once year gefi dollara lama serrakuta dollara digdamat gurgurte kanaf dollari afor serrachta dollara kuda jaha sier gajechu Amazon ati t-shirt isan dollara shanin bitte kanafi dollara shanin bitte dollara kuda jaha kani argatte esa kesa terfinke dollara kuda tokko jechu kana ahala kana no jechu dandesa wanti severan uf wanti ijani yu nargitu t-shirt isan ijani yu nargitu isan mat wal kesa fit is Alibaba na Amazon iterga Amazon immo fudeti warraje jajetansani erga ati wanti sebaradu fomtunjur kan sebaradu qarshe ke qof qarshe cerarga twechu kana fi halasanin Amazon irat kurkuru nidendes asarati Amazon is Walmart is one makasiti Walmart wanta dagodu kan America kan Walmart Amazon no complexity mali fi taxi fa tax id fa mali fa wan kasi gafatat no complexida. Wal Martin Garu International Sailorida, Global Sailor kanjadamu ID America sin gafatu namni kamiyu ratu jechu ni denda ni rakon Wal Martin esa jara jechun fulfillment injera kan Wal Marti si Wal Marti sana iddo Wal Martin jirutti yookiin fulfilmenti Wal Marti sanit erguu qabdu sini yookiin immoo yoo sirritti beekamta waliigaltiin jiraate waan sun isin bira jiraachuu qaba. Tiishartii yoo ta'e amma tiishartiin isin bira jiraachuu danda'a. Nuti nu wajjiniin akka hojjettan kan barbaadnu bunaa fi kitaaba. Bunaaf kitaaba iyyuu as Amaazoon irratti Wal Marti irratti iddoo baro eBay irratti bakka barbaadanitti hojjettan nuti isinii dhiyeessina. Keessattuu iyyuu kitaaba isin ijaanuu argitan. Anis ijaanin arguu isinis ijaanin argitanii garuu qaamni erguuf hin jira. Mana isaanitti erginaaf. Kanaafi kitaaba irratti keessattuu warra hojjechuu barbaadan nu wajji nu dubbisa. Sirritti wajjiniin hojjenna. Biyya kamiyyuu jiraattanii jechuudha. Isa taanee ani kanan jaaladhuu fi kanan irratti hojjadhu hundumaa nan qaba. Amaazoonii irrattis nan gurguraa baay'ee gammachuu irraan qabu. Maalii fi anaa fi fedhiin koo kitaaba fi buna baay'inaanii in ergina gaafa jedhamee badii jedhama maal jedhama xinnoo Amaazoon irratti buna gurguruun xinnoo natti ulfaate garuu stiil yaalan jira. Wal Marti kompileksi nutti ta'ee stiil hojjechaati kan jirru ayeenni garagaraa nu gaafate stiil seetaap yeroo tokko seetaap goone gurguruu jalqabneerra. Amaazoon irratti baay'een gurgure garuu Wal Marti irratti agama hin gurgurre. Stiil I am trying baay'een yaalaa jira. eBay irra nan jira istoora qabna garuu eBay irratti agasuma hin gurgurre. Kana nani baay'ee gurgure Shopify irratti. Shopify baay'een jaaladha dhugaa dubbachuudhaaf. Shopify'n akkamitti hojjeta akka Wal Marti miti akka Amaazoon miti. Shopify'nis kafaltii qaba. Ji'aan qarshii 740 moo maal kafaltu dolaara. Shopify'n kan keessan. Shopify'n kan biraa otoo hin ta'in kan keessan. Shopify irratti banuudhaa fi Shopify irratti dursee e-commerce'ii kan keessan jechuun dotcomii bituu qabdu onlaayinii jechuudha. Domeenii jedhama kuni domeenii bituu qabdu. Domeenii erga bittaniin booda asirratti akka na dhaggeeffattan kanan barbaadu waa lama hojjechuu ni dandeessu asirratti. E-commerce mataa keessanii banuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf haa jennu dubartiin tokko Hawwii jedhamti. Hawwii dotcomii banti. Hawwii.com yoo bante domeenii sana bitti domeeniin dolaara 300 wayiin bitama waggaatti kafalama inni waggaa waggaan 300 akkas domeeniidha hin kafalta. Domeeniin iddoo baay'eedhaa bitama Blue Host irraa hin bitama GoDaddy irraa hin bitama professionaliin GoDaddy jedhu garuu dhaabbata 10 oltu jira innis warri gurguran domeenii jechuudha. Domeenii erga bitaniin booda nama websaayitii dizaayin godhutti kennanii Hawwiin wayyaa aadaa gurgurti yoo ta'e Hawwii yookiin caaltuuni wayyaa aadaa sanaa achirra keessi kanuma ishiiti payment siistamii itti godhuu danda'u isaan warri websaayitii dizaayin godhan payment siistamiis itti godhuu danda'u. Kanaaf kan of danda'e kan kamiiniyyu Amaazoonis Shopify'nis Wal Martinis waliin qabatu kan of danda'e jechuudha. Akkuma jara kana akkuma Wal Martiitiin numtuu mataa isaatiin jechuudha. Haala kanaan hojjechuun ni danda'ama. Garuu maayindiyyuu inni advaanteejiin isaa kan keessanii beeksisuunis maal gochuunis peeyment siistamiinis kan keessanii deebi'ee immoo peeyment siistamii qofa otoo hin ta'in shippinginis kan keessan isintu erga. Kanaafi gatiin ittiin ergitan sun hin ulfaata hin dabala. Isarraa kan filatamu maalidha? Isarraa karaa Shopify kana faatu filatama. Kan Shopify Amaazoon irraa faa wanti adda isa godhu maalinni Shopify kan keessanii Domenic e Sanirra Kesu, can handle Gurguru, Shopfai, Wanto Quacharat Gafa Gurgurame, Gurgurame Jara, Acherat Tanil Altu, Senitina Garcia Jerin Kanko, online Shopfai, na Baudi Day. So, yo isasana is yo in the Achara Kafal, Achara Gurgurtuo, Taejachu. Achara Gurgurtuo, Tae. Shipping discount is in the Nusan. Shipping is a discount. Discount is an an or discount. Chuni, a Kenya Muantoko, Ergu Barbadani, Ajenu T-shirt, Yoki Waya Datoko, America Kesa, Ajenu, America Kesa, Donir Gamu, Washington DC, Paketer Gamumo, California, out a T-shirt in Toko, Dollar Torban in Ergam. Dollara torba e chuni UPS o jini wali galte ka bu shop faini parsanti torba ta mishan in resnajaru sana fi achumarra bitu UPS ra bitani ta chuma print go tani ratti mattan sitani pago tani chura ratti mattan sitani e sa gesetu UPS gesetu UPS gestani UPS tikentani UPS in fure namasani gesa chura was UPSC no maisin in kafal chisu malifi already sistema ke satuan kafale kafala mefi kanafa kasto jachuni dandesu kani biya ke satti raconjeru warri biya ke sajartani biya latti daldaluni dandesu jachuni dandesu biya ke sa warri jartat biya alatti kanergu dandesani kara Shopify is your age to the Shopify Rayu Yalu Dendesu Garu Canis in Amabija Kesati, Carrier, Warrijadamani, DHL Leafy, Expressi Kofara, Lama Kofatu Jara, Yoam Maharam Badamin Beku, Isan Kara Sanan Erguni Dendesu, Garu Miada, Baye Miada, International Suantaev Miada. Garu still gavayo argatan ke satuante alatti baye barbada mufa taijanan sana hojjachu nidendama biye ke satis wanti kuniga funduratega iko adunyangara e-commerce ti de majerti namni ammanachi artificial intelligence nis ufejra 3D wanunda revolution is godajra kaneke satti adunyangara inevitably gara e-commerce ti jijiramti ammanachi namni deme wambitu akuma argitani dobayeti Walmartin store sa physically bakavaye chofajra targetin bakavaye chofajra company gurgudani headun or shopping headun physically chofamajru sanarra namma downtownin namni bakachara Durani, Baki Baye, Deltelli, Wangutan, Fokin, Wanundi Argamu, Gara Downtown Iti, Fakenya Magala Kenya Kesati, Downtowni, Saint Paul, Ama Downtowni, Okin Baka Keteja Ramusaniti, Namni Akudide, Soki, Tola, Giajaf, Tola Ken, Giajaf, Kotito Jet to Jerani, Giajaf Ken. Minneapolis downtown ni namni akejatu manni nyata malin daldalli garaga